wasiirka wasaaradda amniga gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabduqaadir maxamed ayaa magaalada baydhabo ku soo xiray tababar ku saabsan dhaqanka bulshada iyo ilaalinta xuquuqda insaanka. tababar kan oo socday muddo 7 maalin ah ayaa waxaa loo qabtay ciidamada ka tirsan booliska maamulka koonfur galbeed si gaar ah kuwa ka howlgala garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo. taryaa qaybta booliska gobolka baayga shaale sare ee amiin maxamed cusmaan ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarkan iyo cashirada lagu baranayay.
geedka mayba farhadniga antiona ciidamadii eelboorka tababarkii laanhiri tababarkaas oon dareeri muddo 7 maalmood ah. 7 maalmood ay la kabaraayay sidiyo dadka oo bulshada madaas eelboorka galaasi oon dhaqma fadeen sidiyo ka huuliyo wadaano meelay shaqada wadaano tir bulshada dhibanka qabni oon baara fadeen iyoonay sidii may dharaayisu qof kasta oo eelboorka shaqadiisa ah sidii oon lama cabilo fadeen la baraay. marka saaxiibadaan markii oon ka mahadnaqaana mar walba si oon garab taaganyin oo may dharaayisu oon caawiyaan aan ka mahadnaqaana. marka way balana hadii ilaahay era hor hal in sii waday to way baana kala nin balansan tawbar badan ayaa nin balansan. marka hadii ilaahay era mar walba si oon garab taagantin si ka mahadnaqaana eelboorka way baa in dhoogi may dharaayisu bay dhow. markay faanay ciidamadan hadda meel raayis ka shaqeeyayna tawbar kale inta la sii oo tawbarada la sii hooji oo meel raayis walaa Allah walaa ku dhimagnaa meelo lan kuweydi isiin way si rajayn aan diisin oo ogolaad doontan. markii eediyada ma santin
wasiirka wasaaradda amniga gudaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Cabduqaadir Maxamed ayaa sheegay in wasaaradda amniga ay ka go'an tahay sare u qaadida aqoonta ciidamada booliska maamulka koonfur galbeed Soomaaliya.
horey manjarna ciidan biliise oo tababaro la siiyo xirfad iyo korlan qaadayo hoole iyo ka jaraagna la muuqdo. horey manjarna dad yar roogi wali xool gelinay oo la xoojiyay oo waana la sii xoojin doona ciidanka biliisku ku howlgalaw saldhig garoonkan wali ogtiina ha garoonka state kan ku wiimu oo dawladdi dhan isticmaala soo wali lambaahnya biliis oo professional investigation soo biyaa oo dadka la dhaqanshoona wanaagsan yi labis iyo fayle akhlaaqdi iyo faylata oo eelboorkan ku howlgalaaba lambaahnya hay-ado shalduun oo garoonkan ka shaqeeyaan la tacaamulo si wanaagsan la tacaamulo. yacni wali kumad aha ciidan wali degana military ee atmise degan hay-ado kale oo wali seen shaqeeyay oo nabadgelyada iyo seen shaqeeyaan oo qaybo shashal gadiisan leh dadka shacabka ee la shaqeeya wali la fadaysa oo booliska lahanka roor walaaga sharciga hejey ee booliskaas la fiksay la baahanyahay.
tababarkan ayaa door muhiim ah ka qaadanayo in xubnaha loo qabtay wax badan ka bartaan la dhaqanka bulshada iyo ilaalinta xuquuqda insaanka.